bongamusic.com. Lipina Zambong.
Let's go. Unayenyiki sanyiki ya inyegeza. A peacemaker, okay. Yes, I. Musa MPN. Na Jem Tiso.
I'm a legend, daddy.
As a success guy.
Yes.
Ya kwake.
Chukunguna, funguna, kusaka waka mbengu legendary. Abiuma vyambwende waka mbenga mwabongu legendary. Chukunguna, funguna, kusaka waka mbengu legendary. Abiuma vyambwende waka mbenga mwabongu legendary. In my life, in my life, in my life. In my life, in my life, in my life. Hold on.
Kisanyiki ae ya kwake. Yeah, yeah. Ngengu nafungu kaseze lejina. Ya kutenuka, ya kuzeneka kushima. History baka ngula vile kochimo. Bakanda minengaho na kukutanga vishimo. Yeah, kuchipale nyi, kwa shupungwa pale nyi. Muli maka mwini kwa kusuku mwangu tale nyi. Aze legendary, gulinga tali tali. Leji ya butari kuhupala militari.
Ya kwake, ya kambengu legendary. Abiuma vyambwende bakangwa mbenga ngwabongu legendary. Chikwenguna funguna kusaka bakambengu legendary. Abiuma vyambwende bakangwa mbenga ngwabongu legendary. In my life, in my life, in my life. In my life, in my life, in my life.
If watch kwa wachita somo kachekai. Jam this, yes, take on me. So ya me. Musa MPN Zia Best Mega. Let's go. Yes. Kuna kutonda msese chinemu Legacy. Na muka nguanu kileni. Better that way than ngu kari freedom. Mending my life nigga I think emu twile. Wina wa success ngu tuwe hululu. Kufuria mako kaya ndoka tuwe hema zululu. Wikiko mwaku ngu fila mikutato. Kaloralu na ikalonga chikolo machisoka.
Chikunguna funguna kusaka waka mbengu legendary.
China somoka chekai.
Abiuma vyambwende waka ngwa mbenga ngwa bongu legendary. Chikunguna funguna kusaka waka mbengu legendary. Abiuma vyambwende waka ngwa mbenga ngwa bongu legendary. In my life, in my life, in my life. In my life, in my life.
My life. As usual, oh, China somo kache kai. Yes, jam this, yes. They go me, yes. So ya me. Best mega J, alright. Namuza MBN. Nasike na vi kwate kwate, mama.
MD's Classic Records.
Download it at bongamusic.com.